More amazing jams on ZambianJams.com.
Good morning. Hey, Josie. I'm going to get a wave and chitiki, right? It's a bad. Let's go. Yo. Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy, nachoka kuseni. Nagona muselo boy, nachoka kuseni.
Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy, nachoka kuseni. Nagona muselo boy, nachoka kuseni.
Kuseni seni pene kwacha nenze na feeling is angala good day. On a Friday na chimwela na chilaka nga nyimbo ya jemunde. Chofu na kapia, so muzuba ni naebu panga mafoniko. Na motoka yanga ima enda che usiku gairi ilipe musonko. Fika che kuma 18 mzanga nitumila boy ulipati. Wati kumane paka wate kuma hapo ndeo kulichipati. Noche tuwa vum motoka ya lila shoti rita kumanapo. Tienda kuvenyu tekula pona chipoto tenda tiakapo. Kuma hapo ndeo tebatafika ongena munyumbo peza vichiti. Pia na magelo fresh, vena ngoba falapo na manika. Njabele kade life mfwae, mashisha leka niti donzi. Shots on shots on shots, diambo vina poche na hili yonze. Crowd yonze nikambai, haenga nilipa mwambai. Drunk nikamba chabena, kereri nyonze nitenga manambai. Peni na pangira mistake, na bwana mbufu na gero wapai. Na yeani feeling hapo, no mukisi ngapo ngane ya lula yaba. Mukais no nikonga, nigga what you doing kissing my girl. No muza na kupoka, ni wanga manje, fundu ya uka pamwamba futi no muponona. Wazake baucha gae ndiye wezo ni kuira kunide shelela. Nishina kole wafose vini chitikila patupisi ni vera. Vyongo vasila tankala chud na kololo kako na pangono. Nivera che kumbu get vasi 5 na ti oh no. Iwe nkarapanzi wamena iwe nkarapanzi. Nkarapanzi wamena iwe wamena iwe nkarapanzi iwe chumtani nkarapanzi. Vapuchuno ni kazi kapansi. Ati vapweno secha madragi. Elo nchisini mabema so sini waringa na nkala chepansi. Vani kwile kwile mutumba. Nopeza mawit mutumba. Bama moline utina mawapia lero suko na kunyumba. Trying to explain nili kudela kumbuyo kwa Land Cruiser. Kifika pa police direct cheselo boy ni kuhusa. Mukati na mweze bad. Nokumanya bapondovena. Watilete lako chani na tiwala wala nabo futi numenye. Kuseni kukucha mbonje 4 plazina hangover. Akisunga choke pa weekend ni Monday chain na chitoosha. Chekinye motoka yanga papwanya window nokupa battery. So naisia pa polisi kunyumba na pera na pasi. Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy nachoka kuseni. Nagona muselo boy nachoka kuseni.
Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy nachoka kuseni. Nagona muselo boy nachoka kuseni.
Nelo boy.
Exclusive from ZambianJams.com.